voiture Mali.
Alan sappo e jena lewru November hitande 2023 sakrabe hiti beton bodom hedade hejuji amen dili linde mangal mudum fumi chalmini om sanne bismillah modom e hedade actuation amen nyalom hande o mi wundi do Ousmane Yali Wuli. Ousmane hon nyalirda
me yetta Allah Alisis
nyalu bon jogada sakrabe le sabba kabaruji de
sembe kabaruji en kala hala sukabe jokolbe wondobe ley chunchunkabe dadda jabboto hakkone mudum en tawe got fu anda en kala ndu hala golleji de sukabe jokolbe ngatta le yambere debbe sappo dide berde e hijjore gondude wadde to kitato dun jore chrétien en kala hala tariki nokku noddirte do monument de l'éléphant Samaba dum wirte e bamarankore dum wonno niwo mawka e fulfulde e diminire halde hala haro chalde
mi kalam hala jilli wondobe chunchunka
kabe jokkobe jogabe battondirbe na jeydabe ana gonda le chunchunka tawe godfu anda sabe hedun be sukabe ana gonda tawe godfu anda daddana jabbo hakkunde muben kutteji hedun kudum watta fa be jure den fam ken ko salisi sugo hebene do fatita ngam mamadou sama sikku sita sidibe
yakilo jen en jogabe bamako do plantereji kewdi saminta ono galdo dental sudingal
ibega tam ana yago jati jamare yi ana wondi e suka jokolle ma sabe yoga antun lesme en jabata jum en jiide ana wondi e gorko ma ana wondi e debbo do sabi so hewbe ana suudo wada dum ni gadum holitata wi jum en yata ken to yimbe ben yoga mebbe ana teddinabe do sabi so jabta hande kulle yoga
dum ngay kodo law
yata fe caga kuteji e wi mabbe
ana wa hebude jum biddo yoga jaati ana wa wondi de jeeku mudum gorko ma jeeku mudum debbo fa wonde e mudum ko natto sabi wadde de metti de galle de do yo yaage mawde le galle
hunde na gudi ni dunke en kabaru nedda ko e wi gida kase no galdo dental ngawa jaati imindi basi hakunde galleji
min wawa dire tortaji jaati hono wolde nanan mo le galle sabu so neddo suudi ken ana wonde neddo galle mudum watti fuddini yaa faameede sabu wala fone wadirda so neddo galle den faameede dum yoga mebbe jaati imato ma dan lugan goji hen be jewana fotir fu yalla be be mata dum
dabar me sosologam be holliti woni wodade fe imbe le yogabe
sakrabe hidi be on bay tottudo hakkilaji modon fuddo dido kabaruji do hella ame Facebook na do kon Twitter hijjore chapan joye dido ba chrétien m ana wondi wadde kitato nyali buli
non jaati al cc le majjuna sukabe jokolbe gombe le region o ana gonde wadde golleji bawdi wadde fa keba hen non yibaji mumben na teddale inde hijjore chrétien e sukabe jokolbe kulti wide ana keba hen seda won yogabe kulti wide ana ba hebude fa ko yata ujinaji jeego le nyaloma ani ko fode musa jakite kejaade meden gonto hebine do faccitan mamadou sama sikku e sita sidibe
jokolbe hebo do turke gal do kawrtal wadde jaaguji ciewdi nokko kono beddo rewbe be
cena san won megelal
luma ana wodi sedan mede ciotta fritti e tew e djangi yarte nanan mudun watti o hijji mede wa hebdo gata ugnaji djegon nyon man fu hitane fu mede wara mi ciotta do buji ngaji non nafa amen du
ngal lo kortal yudun wattu yirwere kebe nokko no holtiri suriba sise joko gobo mer ngalure kita
ana han famde wi o hijji ana faabo rewbe amen be wada cioggujum en hitane fu mede wadda kulle ciotete de ga men hema hin cioggudu
economie lafia
kulenteji kewdi nan jeye le nuko dowde nyamduji yottade kuri buzingaji e kunande mudu fude musa jakti hebane dum suju tamani gila kita
nyalbul tama ar andi hodun sabi so acrobatie ana hada dawda bul ko min joyobo disi bamako dum
nde dabere kanan ko be o ko min joyobo kadi dun no sabe pati wado be dun nan gada torraji do jamare nde dum wonno kam donugol moto bongul ko mbiata acrobatie don donugol warde hore mudu sina jeewi no be ngadirte ni de dabere himbe on ko jetti dun saned won de deande kano e be darte kanan ko be pie dabereji yalla wado be dun se nangam fu njuke fa nawa kedden na ko kon jara hebi nen do faccitan ko mamadou sama sikku sita sidibe
antiga dab me wawa accude dogon waddi motoji menen du won golle amen no me wadan dun sabe gidra amen ana muy dun yoga jaata ana nodda amen li dewle mu en hokka amen kalsi men dogna di motoji
oro so fo mon do on yo jokolbe ngado be fijoji to do do bugutun e wi mabbe dun do latto sababu be belto be keba dun kalisi ka non ko mairie commune jobo o pami hadde dido fijoji di weli sane jokobe yogabe dendene
wajjo be haani to ngede be yimbe dogno motoji honani to han accere wadede jaati sabe anana to sabe bonde sukat amembe je de tamme kaja
Isa Claude Touré yo gollo mairie dodo bugu holti jukkoji bilidi e kala yiddudo seraji di
tous jeune
netta fun nangal hono di golleji seria ana yamiri jommu tonge so adifa dum holli tam to seria minke midi mili netta fun nangal do mudum ana hani tongede yalla di golleji ana accha
de ces pratiques là
honjotobe hewbe holti wiide dido fijoji do dati moddi di na sambina asidangaaji kewdi jokolbe hewbe yila mabbe yo hondido anyaaji amel lidede kewde godde
nyaali buli le yawtere amem halde hala neddo mi jaranto miya
e non jati fa kalen hala ka bo debbo goto jombiddo mo wala e dewgal kultindo wiide ana jogiti dalaji no biltirta haajuji mudun honno makko ni hewbe burdi non o ka bo debbo ana noddire jeneba jara kedare meden gondo to tuminyato siaka kulibali hawri makko ani ko be landire do faccidango Mamadou Sama Sikou e sita sidibe
jeneba jara na wara dubinogo e joy o hurtaki ka wadi bengu to tuminyanto wolti wiide mondi imadraji yalla hinnade cukalal makko mo lebbi sappo
mi darde e cukali nangi watti fous o nyawi mi sawram sa moji ba makko ana waye de laddeji wada lebbi didi yade lebbi tati famataken erizo wala den nukuji
fo bangal jagu ciwdi di warata di kanko inrajo o foliti jogati yallaaji kewdi
nebe ferere
mi wadan choggo mi faabo biddo dan mi de tawano stage le cuudi doctoroje dotor goto wi kan wis an jogi ciugalen pamaren a wana neddo fu jogotodo mo tamperum ana satti sanne
do yaddi gun doy
isaka kulbali heban dus jotamani gilato miya
do nawata e yowtere amme mini mag dalibul tama e hakkile mada neddo ana wawi gollande hore mudum tay wala bawde
wala ko bawmi wiide do mudun sanne ka meda nana sukabe jokkodbe hewbe entrepreneur en kolti wiide kebi hunde handen ka wala fuko on jogino
fewde yontere keenale adnar allandu entrepreneur em jambinado sappo e tati yaade sappo e jeenay lewru novembre hitan 2023 ilando de entrepreneur en yogabe hono be ngadi subi jotti to be gon jonto fa bedro den famu anni ko mosa agma ha haybana en do hendo festango modu sama seko e sita sidibe
wi jibril jawara horejo gollirde société construction nibude gollirde tawe wala fo mbudu na wawi jati wadede ka dum yata fe ciagal dabereji yogaji
la gradi
fiide dabereji e wadde imadraji daroga mur ana momni sanne do mudjun gon entreprise tawa torra la hebde kalsi amate dum hollide gollirade mudun do beme ande den duudio huune momne ko wa yar entreprise yeso fes a wala bobde mawde
avec des moyens limités
jukolbe anibe nyibude gollirde kay jabana fe kado anniya e wi bedo nyibude gollirde ta wala kalsi hebataake
c'est pas possible
mingi mi jamne o hajile homo fu yo gollidan e dabbobde musa ko jogi yoga antone a tambere wa faabe to gidra mebbe yoga ana faabe to sara mumen miminde mili mujjunde entreprise goto ko golliji naari bangal welti ko nyamri nanan mudun nga neddo wawa wadde entreprise ta wana hune
quelque chose
limal do gollirde kewde nangodi babotobe jokolbe yirwinde mi joji mabbe no holtiri Mohamed Hatim Cisse jokolle anido nibdo golirde
impossible de commencer
ana tidi neddo wada di goldeji hono mudun tawana fe budu goto nyol man handen goldiraje ko he ana le leedi mallin ko faabato neddo fu habbudo anniya wadde entreprise bamna anniya wadde di goldeji ana faabo jamaare ko he mudun to sab neddo fu hajile be waddun ana wa nata sabe faabe to ONG ngaji yogaji
yalla nibugul golirde na heba lawul ana yafi yubattaade sanne jo en entreprise ngaji tinoda dun e kabar mudun no holtiri ardi do gollirde jawara construction
le hello amen tarik nyalo mo hande o nyalo wuli mi kalam hala nyiwa ara hula nyiwa na
ay alisize mi hulata nyiwa mi do wiide nyiwa neddo jaado duwan sasini ada ya hedde deberen yaade kikkar en hono di laddeji fondade o mburen tan a hana hulde nyiwa sabu sa nyi tonya ki dum tan watta ma hunde fu
do mudum mi kalam hala monument de l'elephant na do yoga be wi place Mamadou Konaté gondo le commune na oba disi bamako do o darna male hitane 1997 fa bedro den famo aniko sidi lamin kone kanko woni joko rejo patrimoine culturel le leedi amendi o haltan mosa agma haado festan moodu sama siku
l'elephant est le symbole du rassemblement démocratique africain
niwa yomande fedde rda rassemblement démocratique africain mo Mamadou Konaté na wonno e mudum o jeeda dum e ardibe ndedo fedde den non nokku place hirsado Mamadou Konaté ma njiwa o yo sifa tutugol teddengal duubi chapande jobo litima wuri kortal congrès rda ngadangal fudude sapo jetti tugaade noga go octobre 1946 o do monument o edama e fi finatoaji leedi njiwa ka yomande rda
symbole du rassemblement démocratique africain le RDA
dou na wata en briki sembe chaldi coupe du monde sukab jokolbe ngala du sapo e jidi gondo wadde Indonesia nyalibul jagabul em leedi amen di ka hebi yaade 8e de finale be tapi leedi Canada be gatti be baddi joy be kebi baddel gotel
e non jaati be sukabe jokkolbe fandam en joni yalla ana bama o coupe du monde e be darta bi mali ngatna be duaw yalla ko be jiddun ana lato kedena Hamidu Makalu kanko opio hakundere
o machi yaram machi nena
fira balan dabbi gen timmi me hewti ko me tawta non cagana men ka leedi Canada me fiiri ko me tawta non yo hebde yarda yeso duude Allah newi dun me jokkina fa hanne fi dabiriji yalla pite balon ko warta wade mede heba wone le mudun minke mi weltama sanne cagganne be holliti wi min ko hebi wone le neppirde balon coupe du monde mede jota pire dam fu da mudun joni wonko kulleji sobeji hani fuddaade mede tewde be leedi malde futtino faabe amen inshallah me habbi anyadu wadde o coupe leedi mali
sunam tan coupe e malla
yalla buli do mi kaddete kabaruji amen di kikide hande
non jaati alisi do kaddude kabaruji di kikida ko sakiraabe gondo le mali fu e mangal mudum en jowti en hedaade kabaruji di studio tamani o kata on. Wassalam.